mi wawa yaade cuɗi l'école weeti fo saabu ñalat yogaje mi yaha mi golla yalla heɓa kalsi ɗuwana faabo kam mi heɓa mi yaha weeti muɗum cuɗi l'école ɗe nde jontere wootere miɗa wawi yeyde kile ɗiɗi samoyde kile tati
kaɗo yo haala kanko noddirte ɗum Moussa Kamiso Go janggo nokku mum noddirte faculté histoire et géographie ɗum wonɗo tariki kañi andi leydi janguete honno mo worgino hewɓe janggoɓe jande dow dowri ley leydi meɗen ndi kañi en jogui ɗiɗo tiɗallaji ɓe keɓata kalisiji koɓe noddirta bourse ko
min moɓi taxi telimani ɓamanmi temed ɗiɗi ɗum wona hunde ko yaafi mi heeɓe moyningaji ko faaɓa tan heɓde bourse ɗum hunde ko tiɗigan sanne ɗum ne tiɗi fa wala seeɗan mawɗan gorko kam hokkatan kalsi mi yaa jande mi waɗi ko yaata duuɓi nayyi lisi ɗum saabi mi heeɓe bourse kasin yaafi tan wona hunde ko yaafi sono haalanma gonga bappa eɗan goto wontun kañum faaɓato kam somi yaccuɗi l'école ɗi
c'est mon tonton qui me pousse à venir à l'école
kamɓe heɓoɓe bourse ɓe ɓe beltiddo hen sanne ɓe kollitiwi du ina hokke hono sukaɓe janggoɓeɓe ɗum fou du an haɓɓi no jomum janguiri jande hakkudere nde
j'ai eu le bac avec
mi heeɓi mention assez bien wattine waɗan bacne ɗum saabi hannen mi heeɓi bourse sone waɗi ko yaata duuɓi joyyi ana jangale lycéeɗi so waɗi cuɗi l'école dow dowɗi hitano arandere a wawi heɓde bourse so wona faa passa yaha cuɗɗiɗi nde on watti ana wawi heɓde bourse min ki mbiɗa hokke feccere bourse hikka min mi heeɓi bourse no sawi duuɓi tati waɗmi lycé mi wawfo fewne gotan ɗum saabi hande so heɓmi bourse entiére
hoɗum watta so neɗɗo heeɓa bourse o min jottiki ɗum woni fedde nde ɗum noddirte centre national des œuvres universitaire ɗo Bamako ɗo ɗum woni fedde huminide kabaru no sukaɓe kokkirte kalisiji muɗi en min jottikimo kanko noddirteɗo Moise Dembélé kuminiɗo kabaru ɗiɗo golleji o hollitide janggowo jande dow dowri ley leydi Mali ndi fa no wawi heɓude oɗo kalisi ka wajuɓe sina tawe jomum nanggui yoga e ɗati
kulle yogaji wontun ɗimi cuɓoto hono goho muɗum yimɓe moyningaji hewɗi watti bakke ɗiɗɗel muɗum yimɓeɓe woofe fewne gotan caggal muɗum ndu meɗe cuɓo sukaɓe rewɓe ɓen yoga ɓeyde an hokke bourse ŋaji fattade kasin séri ŋaji yogaji janggadi hono yimɓe waɗɓe jawde scientifique ɓe an faɓere poyŋaji ɗiɗi
keɗɗo bourse o wonno ana wasa tinniradi du aɗa wawi wasude ɗum ley ko warta ko noon kanko noddirte ɗo Moise Dembélé o hollitiri wiide fa handen
maire waɗe somo cuɓi ɗi kulleji mi en miɗoɗan fana muɗum ana anda sanne saabu mbiɗa andi kalsa hokke deɗo o heƴata jamaren saabu ko hewi e sukaɓe jango cuɗi lekkol dow dowji ɓen jogui musakaji sattuɗe sanne fesɓe foof hokkama kalsi a yi an yolande nokkuji yogaji
fedde sagon tonde saraɓe sukaɓe wonɓe ley leydi ndi kollitiwide heɓude oɗo bourse wona ko tiiɗi sanne kanko noddirteɗo Abel Touré gonɗo ley ndeɗo walde o wi oɗo kalis sanne heƴa hono suka janggowo dow
le kabar hokkugam bourse ŋaji ɗi mais jokkan saria jamiraɗi to hoore ɓen saabu suka l'école janggol cuɗi l'école dow dowji hokkatake bourse watti fo so waɗi classe goto e redouble guiddi lycé ŋaji ɗi ɗum ana wawi saabu mbinde jomum hokke feccere bourse hitano arandere ne jangta cuɗi l'école dow dowɗi son o yetti en gaadu so lonki yaarde yesso hokkatake bourse kasin
miccitiɗen widde laamu an hokka yoga yimɓele woɓɓe kasen janggoɓe ley leydi meɗen ndi ɗum woni janggoɓe ɗo musengaɓe jaltata kañum fa yetto janggoɓe ɗo wutornere en kañum humniɗo kabaru ndeemal jaltata